a clean jacket. A vibes on the beat, a rahasi management. Check out.
You are one in a million, oh baby. Ebyange byonna yegwa bimala, oh baby. Omukwano mungi nze kundaga, era ndaba gwe siraba balala. Mubyo mukwano yegwe wawangula. Nze nkuwadde n'engule, bali tebakusobola bakulekeemu baby. Buli kimu yegwasinga, bali sibalaba yegwe gwe ndaba wekka. You are one in a million, ebyange byonna yegwa bisobola. Omukwano nja kuwa mungi kuba kyondaze naawe
njagala. Wange wawamba era wambira ddala, omutima watwala era twalira ddala. Nene wange wawamba era wambira ddala, omutima watwala era twalira ddala.
Wawa wawa gwe wampamba, omutima gwange gwino twala. Wawa wawa gwe wampamba, omutima gwange gwino twala.
Sikyalina biseera byabalala, obubwa obudde bwe ninabuka. Kube wange wawamba ne bwe ne bakakulaba mu biroto. Yegwa basinga hani, ne wange nkugita baby. Nkiriza tutambule babiri, me and you tugumye bali. Waina binjagala ndaba kusila babalala. Mubyo mukwano yegwa wangula, wankuba nyonze na nendoba.
You have a sexy body, for your lover go kill somebody. You have a sexy body, you turn nice to have a single.
Nene wange wawamba era wambira ddala, omutima watwala era twalira ddala. Nene wange wawamba era wambira ddala, omutima watwala era twalira ddala.
I thirst for you when I wake up, I feel fine when I see you. Yeah, you are my one and only, and I make you a princess forever. What you feel is what I feel. Echikulu mamanya nange chinuma, twakwatagana mutima ne mumoyo. Abalala baligete bamanya ebya feel. You make me fly in the sky, what you say I can't deny. Yeah, you deserve the whole world. Balala bavimu tusigalifika. Wange wawamba, si wakana nakiriza wawamba. Umutima kwange kuna nukutwala, kati nkusabu kukumewa.
Nene wange wawamba, ila wambira dala, umutima watwala, ila.